Tēnā koe, kia ora, nau mai ki tēnei te pāhorangi mo te wiki a whātakau mātahi o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. And welcome to this, the podcast for week 41 of the Māori Made Easy 2 book. Let's begin by listening to the tauira kōrero, the conversation between Mere and Māka for this week. E Māka, kei te aha koe. E whakarite ana ki te haere ki taku tākaro futupōro, ko te tinana kua rite, ko te ngākau ia kua horo kukū. E tā, kia māia koe, patua ngā hoariri ka haere ai tāua ki te inuinu. Heaha ia nei te ara hei whai māku kia māia taku ngākau e hoa. Me whakapono e tā, mā te whakapono kā ea, mā te mahi tahi hoki koutou ko o hoa. Ko te tūmana ko ia, kei te tika tēnā kōrero, he kēmu nui tēnei. E mea ana koe, engari e whakapono ana au ka tāia e koutou, me whakapono hoki koutou ka tāia. Ki te tū kotahi koutou kā toa, engari ia, ki te tū wehewehe kā hinga. Tino pai o tohutohu e Mere, tēnā koe. Ko te wawate ia, kia māia kia manawa nui koe e Māka. E rua e nā kupu rongo nui, te māia, te manawa nui. Ko tahi anō ia te tikanga, arā, kia toa. Āheiha! Let's listen to that conversation again, but this time at normal speed. E Māka, kei te aha koe. E whakarite ana ki te haere ki taku tākaro futupōro, ko te tinana kua rite, ko te ngākau ia kua horo kukū. E tā, kia māia koe, patua ngā hoariri ka haere ai tāua ki te inuinu. He aha ia nei te ara hei whai māku kia māia taku ngākau e hoa. Me whakapono e tā, mā te whakapono kā ea, mā te mahi tahi hoki koutou ko o hoa. Ko te tūmanako ia kei te tika tēnā kōrero, he kēmu nui tēnei. E mea ana koe, engari e whakapono ana au ka tāia e koutou, me whakapono hoki koutou ka tāia. Ki te tū kotahi koutou katoa, engari ia ki te tū wehewehe ka hinga. Tino pai o tohutohu e Mere, tēnā koe. Ko te wawate ia, kia māia kia manawa nui koe e Māka. E rua e nā kupu rongo nui, te māia te manawa nui, ko tahi anō ia te tikanga, arā, kia toa. Āheiha! So far, you've learnt that ia means he or she. For example, kei te pai ia, is he or she okay? Kua tunua e ia, he kai mā tātou. He or she has cooked a feed for us all. However, the word ia can also be used in the same way as we use engari or but. Engari, but. In this week's conversation between Māka and Mere, Māka says, ko te tinana kua rite, ko te ngākau ia kua horo kukū. The body is ready, but the mind is a little reluctant. This is an example of how ia is sometimes used in the same way as engari. However, the positioning of the ia differs from where the engari is positioned. Let's listen to Marcus's sentence again, this time with engari in it. Ko te tinana kua rite, engari, ko te ngākau kua horo kukū. The engari is positioned in the middle of the sentence, at the end of the first thought expressed. It's positioned there to split the two thoughts contained within the sentence and demonstrate the difference between those two thoughts. Now, listen to where ia is positioned. Ko te tinana kua rite, ko te ngākau ia kua horo kukū. As you can hear, it finds a home for itself after the noun or verb, depending on the sentence, that begins the second part of the sentence. Now, the word ia can also be used as an intensifier. An intensifier simply enhances the meaning of the word before it. So the phrase, ko te moe moia, means the dream is. If we add in the ia after the word moe moia, we intensify its meaning. So, ko te moe moia ia becomes the ultimate dream. Ko te tūmanako I pai ngā hararei. I hope you had a good holiday. Ko te tūmanako ia I pai ngā hararei. I really hope you had a great holiday. Sometimes both the engari and the ia are used together to further highlight the difference between the two subjects being discussed in the sentence and to intensify that difference. Let's take a look at the example from this week's dialogue. Mere says, ki te tū kotahi koutou katoa, engari ia, ki te tū wehewehe koutou kahinga. Ki te tū kotahi koutou katoa, engari ia, ki te tū wehewehe kahinga. If you are united, you will win, but there's no doubt that if you are divided, you will lose. Kia kaha e hoa mā, kia kaha ki te ako I te reo, kia kaha I roto I tā koutou whai, kia noho ko te reo Māori, hei reo kōrero mā koutou. Kia ora tātou.